DJ Lightra, kaboom, boom, boom.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect?
DJ Lightra ni mkali, ni mkali.
Anani bamba mbaya.
Apo sawa.
What do you expect?
While I'm DJ, make them speakers pumping. Everyone in the place is jumping.
Lightra.
Na utama pembe ongesepia. Na ukini bip tunakupigia. Na bip bip kupigia. Na kupigia. Bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. Bra bra bra.
Easy.
Rudi utotoni. Sipotembea kibebwa mgongoni. Too far, far champion boy, nite bwana Samata. Naota mapembe ongeze mkia. Na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mamba. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Usa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, west kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuku wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vita kagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasuwa miamba, wasuwa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Mishana hey! Muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. That I told ya that we don't stop. We don't stop.
dance, y'all. What I do dance, I'm 7-8. Don't be late. Do what the teacher say, don't come late, y'all. 9-10, open and close. Dance for the dance, y'all. Oh, yeah, wine up. 11-12, wine up close. Do what the teacher say and put on the beat,
Easy boy, make me dance, daddy-o.
Simna fahamu yule daudire Alitenda ngama dhambire Lakini mungure
Halimupendare
Tunajua Uyu daudire Alikuangare After kwa tihatire Eyo narudi kwa papa Eyo narudi kwa papa
Mungikweli Mimi habire Nilikuanga mzire Walini tesa mabinjire
Dibireo nimerudire
Ayu Kwa mwenye zire
Anisame
Come wine to the broke off your back, broke off your back, broke off your back. off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Cause I know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl.
Who you a ramp with? On a game. Anytime you're ready, girl.
Tell me name. The place get wet like in the rain, and I make you feel high like on a plane. You say I saw the love, the art. Baseline sweet and I touch his spot. Dancing, she love to that, girl. Cut the chat. Come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl.
Girl, you want the hotter than a suntan. You make me turn up at attention.
You pretty like the melodies in a me song. You see cooking with your mother, do you make your body drop?
Girl, any problem you got, I woulda fix it.
And when you dance to me song, it turn a big hit.
Bop, bop, bop like a drum on a beat. It's your tight like a secret.
So you feel wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back.
Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue.
Broke off your back, broke off your back.
Girl, you want me gold, man. Hey. Don't test yourself, them can't beat that. The pretty face and the shape where you got.
Oh,
the whole place locked. Be a boss man, turn it up to the top.
Ready, 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 girl, you turn me on. Bubble up your body, back it up, that's what you want.
A fire side, girl, you hot like the sun. Turn it up loud, see the keys, I turn it on.
You look like a large tango day. Spending your money at Tago day. And wallahi, my love in a sonka. And I know you love me too.
Tonight, let me make you feel alright. Hold me close, won't hold me down. I'm only give me now, come give me now.
Wanauliza kolo kwa ni ulienda. Okay, wengi hawajui nilisha banduka. Kama shujaa sinilipata rufa. Chupazia za ekalu zilishara ruka. Kumbe ya pasiri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo nina tambaruka. Mini kona Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Kidanganyi mama, umejipodoa, umepodoka. Mwendo na jimu, yote mwanani. Misuru waria ni dondoka. Tukimbiza nini sarome wangu. Hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu. Ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zoti.
Unatekinyaga ukinyonga sarome.
Unatekinyaga ukinyonga.
Unatekenyaga
ukinyonga.
Orera bakuruba. Orera ngame. Orera nyuna zaiwa. Orera ngame. Utamkolea aprokoto. Tingani tingani vani kwa moto. Utamnyongea msokoto. Temesumu kali kama koboko.
Hey, mapenzi ananipa shida. Shida mama. Nidonde lisuku na tiba.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msamwanda. Mwasinga kingenge ninganganga. Unantekinyaga ukinyonga sarume.
Unantekinyaga ukinyonga.
Unantekinyaga ukinyonga kweri.
Unantekinyaga ukinyonga.
Orera bakuru.
Ibane kangwaru. Babu Juma mpige kwa kwaru.
Kwaru kwa.
Asa chambua kama karanga sasa.
Chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarome.
Chambua kama karanga.
Asa washa, washa, mutu washa, washa. Songa, songa, uga songa, songa. Pakaji, daji, pakaji, daji. Wenye wivu wajinyonge leo.
Wenye wivu wajinyonge.
Oh, wenye wivu wajinyonge sana.
Wenye wivu wajinyonge.
Wenye wivu wajinyonge kweli.
Wenye wivu wajinyonge.
Oh, wenye wivu wajinyonge sana.
Wenye wivu wajinyonge.
Tabia nzuri umeombika baby. Nikiwa nawe nimefika. Walai sitamani kuwa fisi kama mswati. Chaka
Time for your dear.
Now she got a 6-year-old trying to keep it.
shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all the time may take us into different places, I will still be patient with you. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a